dreams. Boogalies.
Ya nivilo na vyogo, mama come on, I don't talk. Mwendo slow slow, mami hunatapu. Kwelu meni bamba, mami umeni shik. Naomba tuonge, basi japo cha dakik. Naomba tuonge, baby.
Hey, baby, ni so love like it's your sassy.
Naomba tuonge, shure. Naomba tuonge, mami. My name is Busy, but they call me Mr. Fitness. Levels zako za juu kama vile air hostess. You look so fresh, we mtoto ni msala. Kwa majina Carolina ama wewe ni Clara. Watokea visi wana kama mimi sote bara. Nipe namba nivute waya kama jua magona hala. Misu mwenyeji kipande hiki siwa hapa hapa. Na kili kweli sifichi mama umenikamata. Hayo maswaga hizo pamba mama ulivyo nyuku. Na uo mwendo taratibu tu kama unadondo. Acha kudile. Kuwana wesiyo kufu kubei. Nikubali umbilangu basi mini kubai. Nikupe mabinzi ya tanga manza. Ya bilo na sugu mama kamo na nito. Mwendo slow slow mami hunatapu. Kwelu meni bamba mami umeni shik. Naomba tuonge basi japo cha dakik. Naomba tuonge baby.
Baby baby ni so love like it's your sassy.
Naomba tuonge shure. Jana mama so ya kweli. Nimepiga sana sim zina fail. Sina nia mbaya miniko na nia nzuri. Wapi kwenu nipeleke, nataka nitwe mahali. Mana huna dosari, kila sekte shwari. Ita waandishi wazisambaze habari. We mtoto mkali, kidume na kili. Ita polisi wanifunge mihada sijari. So what we do, my worst deal. Please nielewe, this is what I feel. Nataka kuwa nawe ya makepe ne real. Sidanganyi, sidanganyi, mimi yam for real. Acha kudilete. Lingu kuwa nawe siyo kufu kubei. Nikubali umbilangu basi mini furai. Nikupe mabinzi ya tanga manza.
Ya bilo na zungu mama kamo ni uto.
Mwendo slow slow mami hunatapu. Kwelu meni bamba mami umeni shik. Naomba tuonge basi ya bota dakik. Naomba tuonge baby.
Hey baby ni so love like it's your sassy.
Naomba tuonge shure.
Hey shure ni so love like it's your sassy.
Naomba tuonge mami. Naomba tuonge baby.
Why you dema? Why you dema? Break your body baby, God break your body. Boom dema, boom dema. Break your body baby, God break your body.
What you want them?
Mwendo slow slow mami hunatapu. Kwelu meni bamba mami umeni shik. Naomba tuonge basi japo cha dakik. Naomba tuonge baby.